Just like the sun, just like the sun, light up the earth, you light up my life. And the only one,
DJ Steve,
see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my whole scenery with your astonishing beauty. You couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. Than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. Girl, you are my African queen. I say you are the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. You are my African queen. I say you are the girl of my dreams. And you remind me of a thing. One, you're standing one. Hey, I look into your eyes, and what I see is paradise. You captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling that I'm feeling inside. Hey, no one can take your place. You cannot take your space. It is a fact that cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Float like a boat upon the night. Well, you are my African queen. I say you are the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ding-a-ding. Yeah, you are my African queen. I say you are the girl of my dreams. And you remind me of a thing.
Cheka kila mara ninapojipata kwenye janga. Cause most of the time you jipata solo. Wale mi ucheka nao sijui wako wapi. Mko, 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 mko.
DJ Steve.
Do you believe in love? How crazy it could be, baby, baby, it's tough. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when you're on myself, you are my fantasy, my only desire. I could take it as an angel. Be to my listen to ya. Cause you make me feel darling, loving. If you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it.
Now hear this.
Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, it's a good temptation. Taking a step by step on the beat, put your night hand in hand in the street. Desire. I could take it as an angel. Cynthia, cause you make me fall in love, darling.
Internationally connected and locally accepted. It's good to be a DJ.
DJ Steve.
Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu. Mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, ninabadili mienendo yangu baba.
Baby for you, nina ukimbia ujana mama.
Ndenge boma nawe,
nawe
zayo watoto
nawe, nawe
wane pamoja nawe,
nawe
zereke pamoja nawe.
Nataka nijenge boma nawe,
nawe
zayo watoto nawe,
nawe
wane pamoja nawe,
nawe
zereke pamoja.
Make me love again. Wanna you want to know? But I'm a heartbreak. mapenzi na shock, minagopa ku repeat again. Wano mutima babu menya kwa menye kakuruma. Kuruma kuba kwena ya gala muna geya numia. Akeba kulobi na nagebo la mata. Wala biti we wa neva, aneka neva eva.
I'm a slave in love, I'm a slave in love.
Nalili halini tasubiria.
If you give your love to me, I will give my love to you. man, baby, na kuwaga kitoto nganga. Tell me, nikipita kumpa mawazo. Oh baby, kati na kutunuku mia mia. Kwa kitu mini kandei, kwa moto baridi zikandei. Kama ruba ni kandei, tuwe wote. Ah, come baby, come baby. Sumari kwa nyundo ni dongei. Oh Monday to Sunday, I love you.
Kwa kochi kitanda naichumia. Iyo kote kiona kwa juu chini naizamia. Iyo kote
sungura nipe karote marake sijazoea.
Iyo kote
nakunza kote na pandisha mori na chechemea.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tutembe, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mi kwako mtoto. Aye, rafuzi ya pemba rangi rangi. Nyule kihindi chambi chambi. Na cheza rafuko na bambi. Boko, boko.
Hey, refanta kupa penalty. Mbiro shawe kwa kati. Mekaji mago kwa tinga za kupiga shuti ni kudaki.
Wakichomi ni kande, kwa moto baridi zigande. Kama roba kugande, tuwe wote.
Ooh, yeah.
Oh, come baby, come baby. Sumari kwa nyundo kukonge. Oh, Monday to Sunday, I love you. Oh, basi.
Baby, now we're two in one. We're two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Niki kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we're two in one. Yeah, we're two in one. Oh, na 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 na. Hold on me, kuku hata kidogo nfani everyday. Baby wacha mchezo ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kau jajua mami now you know. Ukiwana miwani shikamo. Ndani ndani paka kwa roho. Oh baby come slowly, go slowly yeah. My electric shock for shock for you. Come slowly, go slowly yeah. See baby now we are two in one. We are two in one. When I'm away you call on me. I call on you. Niki kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh na 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 na.
Mtoto laini, laini, ana waka waka. Ah, wanga wape vidongi, nimebaini, baini, wanatapa tapa. Ah, mina wepaka kiyama, tuombe uzima. Waroge kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, mabizi fitina. Wafike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho, nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
wa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi,
tundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Katoto nyakanga kamemzidi somo na kuwi, chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi, nisakata makirikiri kuniwasha kabiripiri, fundi haswa amekithiri kunipa nilewe, kwasa kwasa ndani pingiri za kukata saga kachiri, nani haswa unafikiri kama sio wewe, nichezeshe kidaruso sikwa manane, kanga nikande kipanda uso tufunikane, kanga nipitishe bodala uko tukakutane, kanga siepini wao puto asijichangane watapasuka, nalegea ukintazama yako macho, yako macho, nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
hodari, hodari,
hodari wa mapenzi,
hodari,
hodari wa mapenzi.
One bit, she says she wants that. Told her give me love, she said baby stop that. She says she gotta go, told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night.
She said she want this, she said she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She said she gotta go, told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night. You're my African girl, I wanna beat all the African drums on you. I'm your African guy, I can shoot all these pieces of spy on you. You're my African girl, let me beat on these African drums on you. I'm your African guy, need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula, a formula, yeah. Basile on the formula, yeah. Formula, yeah. Baby girl, you're my formula, a formula, yeah. Basile on the formula, yeah. A formula. Baby, me new answer. Ooh, yeah. Baby, you may answer. Hey. Oh, baby, me new answer. Ooh, yeah. Hey, I'm the answer. Where you are in your waist? Baby, turn around, let me see your face. No, 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 when you say my name. And I, boy, make me lose my brain. You know, you take me higher, higher. Where you nipa joto, fire, fire. I'ma sing for you, choir, choir. One in desire. You're my African girl, I wanna beat on the African drums on you. I'm your African guy, I can shoot all these pieces of spy on you. You're my African girl, let me beat on these African drums on you. I'm your African guy, need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula, a formula, yeah. Basile on the formula, yeah. Formula. Baby girl, you're my formula, a formula, Basile, you're a formula, a formula.
Kisera, posti insta wanga kwa kera, bada ya chali kimogo. cause I just wanna let them know I'm Africa beauty. Africa beauty. African beauty, you're my African beauty.
Kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you now. Uwe na mi, hakia Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wana kwenda. Obasi jilegeze, ni kubebe mbongoni. Nika nikudekeze, nikutunze kama mboni. Wakija wapoteze, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Wabamijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza nikone. Wabamijo, basi cheza na mimi. Mchungu kiuziwa, same mara sabini. Uo mzungu sechalewa, kependa chunga majini. Kwenye ufungu pareniwa, kumbate baridini. Kwenye tundu kama njua, uyo wangu mio makuti. Usini jena kibiriti.
Asawe,
benzi likageuka chuki. Nyumba ikawa kibiti.
Asawe,
nipatie vya kitandani. Nipe paka kwenye kiti.
Asawe,
ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Obasi jilegeze, nikubebe mgongoni. Kitandani nikoleze, kwa miuno ya kingoni. Kisha nibembeleze, nirudishe utotoni. Weka mate niteleze, kama nyoka pangoni. Oh baby, asante sikitubo.
Basigusa changu kiuno na mini tulie. Bila fupa na vyo kata lazima usimulie. Weka nuka shika hapa na mimi ni ugulie. Kama guta sema popote mwenzako nikalie. Na itakasa nafsi na rodali. Wendo yangu kabari, kwa ingine sina habari. Umenionjesha asari, nimewaka kakibatari. Diju ya dari, niongeze konge kagari. Kandamiza uwa msumari. Mina pendo kinishikaga, eh. Unani touchy touchy, eh. Unani maliza, eh. Sema nikushike wapi, eh. Mina pendo kinishikaga, eh. Unani touchy touchy, eh. Unani maliza, eh. Sema nikushike wapi, eh. Mako nimekua zuzu, tena siwezi kandoka. Sijume nipa juju, nikikuona na pandwa mizuka. Mina sema wazi wazi, mwenye wake aje ya mchukue. Utamuwa wali nazi. Asema
vyuma vya ndani nisimulie meli imekananga mindo wake mahabuba siendi kwa mganga sijawahi kumro na itakasa nafsi na rodali wendo yangu kabari kwa ingine sina habari umenionjesha asari nimewaka kakibatari unadiju ya dari niongeze konge kagari kandamiza uo msumari mina pendo kinishikaga unani tachi tachi unani maliza sema ni kushike wapi mina pendo kinishikaga unani tachi tachi unani maliza sema ni kushike wapi baby
DJ Steve.